bugambo buwo wenjagala okugamba mama naye ntya oli mulungi kwalimu ekyama ye gwakimusa buli mpisa omukwano mu kisaganda saagala nakumanya nkuyitaka mama maikanyarwanda eno mu masuka singa gwempewe kunta walimu ebintu byange tuli bito tuli bito walimu ebintu byange tuli bito tuli bito njagala omanye omanye yegwancyankalanya biro njagala omanye omanye omutima gwange olina ekifo singa okimanyi gotali ntibula ninga omuloge wanefuga ndibulala baby baby come to me come to me I wanna take you baby girl tonight wanna give you company company I wanna take you baby girl tonight eno mu masuka singa gwempewe kunta walimu ebintu byange tuli bito tuli bito walimu ebintu byange tuli bito tuli bito yegwancyankalanya biro njagala omanye omanye omutima gwange olina ekifo